Beats and Melodies, baby.
Dai samba, mindai lamba. Dai samba, mindai lamba. Dai samba, mindai lamba. Dai samba, kisha den, dai lamba. Dai samba, mindai lamba. Dai samba, mindai lamba. Dai samba, mindai lamba. Dai samba, kisha den, dai lamba. Manga, aundu mi wana lamba. Kani rangi wana dainda wapaka. Wakibehave rudely, dawa samba. Una vile misi fundi, but na washona. Papapala, young man nakamola. Nakamola, anajisi umegrow very taller. Very taller. Ukideenda kungoa izo mola. Uki, ukidai, uta meet the true color. Ha, fallout, high school nilisoma. Una vile mini full stop coma. Fagia kwako, kanjo wako boma. Soon nikasako, gang feature homa. Maheta, wanajaribu kuchoma. Mini lata, hao ni mafoma. Vitu mio kula zinatoka Oman. Ukijaribu kukompea utakoma. Dai samba, minda ilamba. Dai samba, minda ilamba. Dai samba, minda ilamba. Dai samba kisha then, dai lamba. Dai samba, minda ilamba. Dai samba, minda ilamba. Dai samba, minda ilamba. Dai samba kisha then, dai lamba. Dudu juu cheki vile na wasamba. Ile lolo, sara na ilamba. Itabidi nifunge na kamba. Cause anaikula kama hamburger. Yama, usiwai kata tama. Life iko hard, usishike kamba. Chukua jembe, ukalime shamba. Kwenye mifu wape wembe, chorea panga. Ima dao tunasaka, hatuna shaka. Ikikam tunadaka bila kutaka. Nama web, jeni pita, basi mipaka. Misi celeb, but bote wananifata. Kwananja, kani beef buda utapata. Amwai liga, mi upenda wa mafiga. Nipe jembe, cause mi uchimba chimba. Maseleb tu walenge walitunyima. Sai mindo wana DM nike wazima. Wakileta ye kile mwa maniza. Mindo bob jeni shilling amaniza. Kani form panda selling kam ibiza. Yeah we pop in the kodai tu mezima. Mezima, mezima, mezima. Dai samba, minda ilamba. Dai samba, minda ilamba. Dai samba, minda ilamba. Dai samba kisha den, dai lamba. Dai samba, minda ilamba. Dai samba, minda ilamba. Dai samba, minda ilamba. Dai samba kisha den, dai lamba. Yo man, mindo bob yeni builder. I got the arrow, you better have a shielder. Kani mdaro miniko na matizo. Nakaye ni mtaro spot na ishima. Manga, manga ngona tuko na mahango. Last night, lika bila mpango. Tukatoa nyoka ndani ya pango. Sai tuko na mashoka ndani ya jango. We used to play roots, sai wote wana humble. We used to beg food, sai buda tuko nazo. Checking menu, low price tao tano. Sina venue, toi juu imitao. Dai samba, toka na imbaka da. Dai lamba, kama kandi ya maba. Tuliwazima, sai wanawasha tumata. Wana try kutufata, but tunawakata. Dai samba, minda ilamba. Dai samba, minda ilamba. Dai samba, minda ilamba. Dai samba kisha then, dai lamba. Dai samba, minda ilamba. Dai samba, minda ilamba. Dai samba, minda ilamba. Dai samba kisha then, dai lamba.